nubwa mbere mwitabira irushanwa nk'iri nagira ngo mutubwire uko bihagaze muri aka kanya
by'ukuri hagari urugendo rwari rwoshye kuko twahageze abandi batangiye ariko iyo uri kureba uburyo abanyeshuri bifashe n'uburyo batitwara bari kwitwara neza kuko no mu bintu bareba n'uburyo babanye n'abantu uburyo abantu barishimye nabyo barabireba kuko muri robotics ntabwo hari robotics gusa harimo no gukorana n'abandi no kubana n'abandi kuko ibintu by'amarobots ari ibintu bijyanye no gushakisha ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye ukoresheje izo robots cyangwa ikoranabuhanga muri rusange ubwo rero iyo uri kureba abanyeshuri ukuntu bari kwitwara n'urugendo bajemo urabona ko bategereje kubana n'abandi bari gukorana neza ikindi ni uko ntabwo babafite bwo kugira ngo wenda kuko bahageze batsinze hari abandi icyo babarushije ikindi kubera ko hari n'impuzamahanga harimo ibihugu bihagarariwe byinshi cyane ariko urabona bari kwitwara neza ko ntabwo babafite bari gukora nk'uko basanzwe bakora bashyiramo imbaraga nyinshi birumvikana kugira ngo bashobore kuza guhagarara neza kuko bashoboye ariko noneho ugasanga hari n'ibyo bari kwigira ku bandi
nicyo nagira ngo mfatireho Diane urebye bahageze kuri uyu wa kane byumvikana ko baje bahageze batinze gatoya nk'icyo watubwira barimo kwibandaho ubu ngubu kuri wa gatanu mu buryo bwumvikana kubatwumva ni iki
gahunda uko yari iteye umunsi wa mbere ari naho batashoboye kubonekaho bagombaga gusa nkaho bitoza ni ukuvuga ngo batitoje ariko ari bonyine bakitoza hari imbere y'abandi bakitoza imbere y'abasifuzi babo n'abajajezi babo kugira ngo bimenyereze no gukorana nabo mbese bagire ishusho y'uko bizakomera ayo mahirwe ko niyo batagize kuko uyu munsi noneho n'irushanwa nyirizina kuko intego cy'icyabaye bagiye batanga n'amanota ku buryo abantu bagiraga icyizere cy'ahantu bahagaze bakaba bashobora no kumenya ese ni gute ni hehe bashobora kunoza ni iki bashobora kunoza iyi timu rero yacu yo mu Rwanda ntabwo yagize ayo mahirwe gusa icyo babafashije ni uko bahaye umwanya wo kugira ngo nabo bitoze mu gitondo byumvikane ko mu gitondo babikoze mbere y'uko amarushanwa nyirizina atangira ntabwo byabagoye rero cyane uyu munsi rero ni umunsi nyirizina wa competition ubu bari guhangana n'andi matimu
muri make cyane Diane ku bantu batwumva iri rushanwa rya robo watubwira ko ikipe y'abanyarwanda y'abana bajya gukora muri college Kristo Mwami n'abandi baje aho ngaho aba banyeshuri b'u Rwanda kibari banda kuki muri make iyi
bafite za missions n'abashanwa kunateguye bose baba bafite film imwe hanyuma noneho bakagenda bo bashobora gukora icyo nakwita programming cyangwa coding ku buryo bakora robot bubatse ikaba ifite missions igomba gukora aho igomba kuva ibyo igomba gukora kugeza ku musozo kandi bikakorwa ibyo ngibyo mu minota ibaze ibyo rero iyo filime bafite ifiteho mission zigera nko kuri kwicumi bo bahitamo imwe cyangwa ebyiri akaba arizo baza kugaragaza ubwo rero nibyo bagendaga berekana niho hahandi n'izindi timu nazo zibikora ku minota yose ibingana noneho tukareba ko niba ya coding mayikoze neza ya robot ikurikiza neza inzira bayihaye kugeza ubu rero byari byagenze neza ikindi gihari ni uko hari na innovation project bafite ari nayo bagiye kwerekana mu kanya iyo yibanda cyane ku bintu bijyanye na virtual reality aho bagomba kugaragaza ese baraza iyo babikoze gutyo iyo project yaje ije gukemura icyo kibazo hanyuma bakayerekana n'inzira yayo yose uko byagenze bayitekereza uko birumvikana ko ari project y'abanyeshuri bagomba kumenya no kwisobanura ubu rero niyo gahunda bari bagezemo yo kugenda kwisobanura iyo navuga proje nayo bayigezeho
uwo mushinga
icyo yaje gukorera n'umushinga ujyanye na no gukemura ibibazo bijyanye cyane na virtual reality
hari ikindi utasobanuye umva watubwiraho
icyo nakubwiraho wenda ni ukuvuga ngo abantu ejo basa nkaho bari barabibonye ko u Rwanda rudahari
yego
rudahagarariwe ariko ukabona ko abantu benshi bari kwishima bavuga ati mwakoze urugendo rurerure ariko mwashoboye kuhagera ukabura ko nabyo bishimiye bavuga ko aba tutatitse intege uko byageze kose tuvuga ko amarushanwa tugomba kwitabira ibyo ngibyo rero nabyo biri guhabana courage yo kumva yuko bakoze achievement byonyine kuba barashoboye gutumirwa bakaza hano bakayitabira ariko noneho no kubasha kuhagera kandi bakaza ku munota wa nyuma baturutse n'ahantu kure
ahubwo
urabona ari ibintu byatangariye abibaza cyose ubundi ni amasaha angahe kugera inaha wababwira ko ari amasaha arenga 20 ukabona ko babona ko bashyizemo imbaraga zo kuba bashobora kwitabira aya marushanwa ku buryo urabona ko u Rwanda kuba ruhari nkaza hari abatarashoboye kuza ubwo nayo u Rwanda kuba rwarahageze rwose nabyo biba ishema
ni ishema kuri mwebwe cyane cyane abo bana mwazanye aho ngaho Diane ni n'ishema ndavuga ku banyeshuri b'u Rwanda no ku ishuri College Christ Umwami ubwayo ariko kandi no ku banyarwanda bose kuba mwaje muhagarariye igihugu ndagushimiye cyane
yego murakoze ko natwe twishimiye kubona idarapo ryacu rizaba rihari nk'abahitabiriye bwa mbere n'u Rwanda rwacu rw'u Rwanda abarwinjiye muri gahunda nabo.